be you kira mutauni.
Yeah.
sijana nyawa sawanza barwade munganzi Yuza omurwade ya nombo kumkubetuli arabu Mumazi mumuara yereweza ngandoza takese Abachara bazi unyo Ngomoyo gomu kwanu kwa mulinye Akoti onko sobu kanga Ebyuma mpima abisindi keri Chavatani kukaba Chimunange chokita tonswaza Sagaro gambe nindi wampisonzungu Elandi mura mukebera wosanga Wandi nyambye ne mkuzara mumwana Anakufana nomusayi gwekisawo Obweto waze nedobozi lyettungi Yali serious nyolo abutangonza Katonda na nyamba ne mufulumye bweru Abange
Talonye chomukuru ama nivasuda wakule nume na ye kamfibake divu ndibike Mbate nkavila luli mubikira tankuto kide mungala bamba wadizi nonsinie Yava wende teke newe kutajone Meronga nina wemboze woma Echirungi nemba sanga wonga mteripe Mtozi yeva lembi akoze chikuru akumi Gabuli jonu ananyovu tasiriza vitu bimba fumbi Romundu nga kuguse buaba Mweba zango mkade Stefan damu imbwa Ya tega na njemve momo kuru aliowa Okwesa kusari otalicho mkumbiri dendi sichi abula mfu Hey. The chinde setu tumomposi na obu ganzi webu tera gala gawa Akarubye nebu zanti Ekuboli endifanda gagolo kofuwe yantuma bwe yantuma Mtu wa mkuro kilizo ti okuru mwevunza Watali azisubulo wangu kemwe njala kayongo Obwana nebukukola kembo ze swaza Mtima bebele uya chonje Echintu echira genyo obuga yavu naze kubatabala Anonyo kuiga kunze kusumu tina Kauzi chayo leke dawa kule guanga Tutavangula tutangiro kwezo mucha Bache echintu chofu nyemburu nyobu nji Eulaga jala mukerenga kizaye Mwenkuonye saboje wabu sungu kubanze ndi woku kumuliri Rogolo leso vizo nawe Engato jogu zensi ndio buwana nuku jimeta galeri Ebisa tuchiba kijikadia Stokse kuchuma keti angotula Sone hivyo kubia sabone vijoza neyaka Nwacho ufuka kaunjira mikolo ale kakubangoli mabebere Hey. Sole neumuka mwevi tulio Oza nyingi zampewo somu jula mfufu Ziba dencha achatendo zikuze katika fuse na maga Akamwena akagula kale sekovu seko Chiche chikuzi senderi kone evo naira Bantu banja bakufudeke wa mweyo Sima nyiseno noro oza antikusenya kwe kubata Nga yesonge simbuka kama nyaga Gago gacha isaka swachi gavenga masige ranji Yala nezi kufuka kongeza na mulimi okoko na kugayala Ngoli mabebele Obwana kwebuipa hey. Imabebele mba kumfunza Yeka kugayala nga mabebele oh. Obwana kwebuipa Imabebele mba kumfunza oh. Yemucha na kuswala Ya fumbo vila konga wanorumbo Lutu sensera kasobo Rumalate lutu ute Ogula mubuta gulu atenga na bumpi Na babubu vamole kagundi nawe Ani ata manyisi ngeriji ya guamu Wanechimbe tutambuza lukumu Gumu susweza zitulimba Gali mpita weye bisa tutatala Wabwe kugayazo tabale bukoti ogenze Eriona bazifugika mundi Anga chokeche unyisa nevata zikozesa Ubera gundi tolina sebo vyosiga Achichenye chikwega banguza Esanyo liote tenka nyoku funeringi nzenga sikenda vole kulira Osanga yuli okola na kuchawa mkuwa ya losazi ndi kaline muyenga Eche chiroto na chitereka mumoyo gwenti rulivolu alikizimba Bandoka bakunyole kowalika piata ngoli mkweza ya zoloto funye vizimbe Tere yeshi ndichi ya longa kweza ya zanda banaba ipo mwengo mkwe vizimbe vingi Misinga kasaja mkwe vizimbe Oh, wow.
nasaze pulani nga manyoli kuwe kwesi era koma sofayo njagala fredi otumanyeti njagala nsibi mkuzimba nyumba watu saji zimba tebenge ya baba na kubu nyumba za mwe ezaba kate ya majezi lite ya sala nsibi nemula mbuja aliwe fula mwade makuwe chitande chokuli naeza kukuse msibi no mwola kukule kawo matuweri Ingiranga mumayumba kemu tasoboli Mwema nonya saji woku jeji wale itanga mumayumu ya masanyalazi Nini nebekono lani mchira koba jini zena kwili wazima Mwebituka mwesa sula nebu wapa nyambu tole kesereje ye kanabye Katina mwe mkufumane mkazi munga wala basa uliasi
Akukubaya kuwa magazi Nalisi manjini chintu mkwano kwechina manyi sote chifunira tuvitimenti bakweka sanda vika baka pasiri fiti mkwano jiviru vino zechangu itisa jivya bibi ya vivote mwasinga zekare yali ya mazibami kibibi alafu na viwele wangi nebo mechina uti mkanzo mtuone ye isanga kakiti bibi nganyika kamasi nzize kuchaji ngifaya mazokewa love seba njika muro kinu ya uwawe salu nase usewa kati bibi ngiteze marabanga vali kufurasi ngingeri ya simu wekasi wancholo kuwa judisi wali nyingeri ya radio likuwa sole bibi ngisimba semu na manji kandike kanyike kuli ya radio mbiese babibi nse kumumbala wengu mie mitumbi tatekolo kumkumwe
Sezomunyo mweguli Ewebibi kambu vienja karangu mchara Olebembi kweka mumemu vyesigalize Wali waka gambo koko nyaka numeda Ako kukaba nyabane bintu yawe Mubuntu chitu kwani denga bazate Ochari mbula muwense na bantu obawe Na yate bolo oze nyensi ya chuka obwesigwa buwedde ennyumba agalwa waka ekyo kyekireesera eddyeni okuwamba abasinga bamala kebeza beetegereze omuntu n'omukwasa buli omu omugabo gwe bw'omanyi nti ddala gw'owadde mwana wa waka uganda yajjuddemu yonna agayaaye bangi babakwasa obusika nga si bawaka kale nno kyekyo kyendeese ng'ekiteeso omusaayi gumala ekkeberwa abaana tubawe munnanga akyali fala nkugamba tomala gatala bintu byo bana abakazi batusikadde ewuzi mugongo nze mmala kkebeza ne ndaba ekivaayo
bakyala twajjirwa ddyeni omuntu anaabulwa n'obwekyuso sinnategeera baze kyominiinga oba tonneesiga kitonkyawanga bazima okunjuliza ebyaddyeni babanga obwamalaaya bonnangidde sowandagadde bwendiwo okulwange era nkimanyi kwesibako taata ebyama byobigamba bannyokonzo bosabosa lwaki tebakufumbira wadde okuntereeza ku ssente mbuuza nsula naani atanneesiga ebyapa byobiteeka mu bbanka weesiza abakwira abalikwanula so nze mukyalawo ne bwe ndibibba baana boobe babitwala osigala obumye okyoleeta n'obupiira mu nnyumba akakase nti tonneesiga byeni egyemuwaana saidi enyigirizeemu nakifumbula kati gwe bwosaala ebweru nze nnakukebeza ki baana bange mugume kitammwe abeeganye bwekkacwa omukyala akyali fala kukuusa naawe tomala agatalanga fiya ekiseera kyatuuse etudde mulagaano okuzaala omwana akyapa kyekisooka
siringa agamba nti kwekengera kusabye nkwate bulungi ddiya ebintu bya siringi we byatuuka tulina okkala maaso basebo wano ekikuumi kyonza okukikwatako otooza n'amagoba mu mpike owooza siringi abakyali tuyaneyabasajja
wabula munnaffe tweyanziza nnyo empuuta
tewali okumanya. Wabula kyenzudde yo ina abakyala abalala. Abo bwe muli amasavu nojja okumawo ng'obiya. Gwakaba obwavu kyokka n'obukuga wabaaki. Kati mukene gwolese empuuta gy'otoguze. Kampaate emmere mmale ndaba eppulaani esinga. Ssebo mukene gwolese empuuta gy'otoguze. Feka tusiitamu omutama akasita gwe mwami ogejja. Wabula ngenda bisiba.
Chabazara chizare ya bantu manji nyaba ine mbuto Ngo wafu wazuza songa na batono venda bienkumu Gabafundo basente kateche chobu nene chimenye deo daradara Ngambia chobu nene chimenye deo daradara Zeninechi intu chena fungula Sona rota chirote na inga wete berezo kuchatula Achandizara kabasa na eko mazungu kumbula Nangengenda kuchasa Olike chintu chine myoko kwate mbia Olike chintu chisibye mwavu amazima Mengeza nechikamba nochiremera kongo ugenda Ugenda noja entebe Mubado ugenda kuwata Nostamire mbele Nojikuwe visirani Iyo jufumba nozijulira Ngende nonye sente Nazifuna ntianga techisirani chicha waka Sirani, come you put a mere mere, no funega sent.
Matanzo was a quadrant in Motorola, and I want to name it at a gamma too. Maso jora kandebe omuliro banga tona lengera nsise nkuyambe Omwagazi w'ekibuga otuusa waze bujja bujja kwajja kutuuka okuulwa busula Amayumba bannanga gafuusa ekirala simanyi nagye wanise nga agiwupangise Kati tukwata n'emisijo osanga nsasula n'olowooza mwoyo gye nsasula n'okulwa Omuntu waawa n'otakyalengera muntu olabye nnyo okulabira okumpi ng'ensolo Muwoza twasoma eringa engombo kitalo nnyo okusomerera eggwango dinyika Woba nange twerabidde muzukuke twefubeko tuwona okwebba Ye bannange lwaki tetwewaayo ne tunoonyeza eddala obugagga buli obw'ensiwo Nabaze muno ndingidde buli alina w'atamaganyweza enkumbi enkumbi eyamba Birengero tyebikulye wala Ekibuga bannanga kisusa ekigero kati omuntu atuuse n'okubula kyakola Twekwasa mmere emidaala eserwa neyatuuka mu kyalo lw'amasanyu agivuma Omulimi anakuma wakweramula omuntu ojjakolerera oluuto olwetamwe Mu kufungisa nsimbi obanga ojjukira ng'ettooko ligamba ekikumi ebangota Naye kati ekikumi okyasemberawo olaba n'omutunzi w'ebyogo akigobya Terufa bafamire twafa dda obunga bwe bukwatiridde abayina enzito Bw'owa abantu abiri okuloota ettooke eritagenda kumala olyeko n'ekyeggulu Kyoba okulamu ogolusi omondo w'ekigaali n'omutikka n'empuutayo Waliwo n'asiba oba kuzannya okumanya ng'abaagazi b'ebibuga twaguma Abalala tutunda n'ensuku ezikudde akaleka n'ogenda okkolerera ekiwaku n'amata Nakubuliranga bwe yateeba akali mu nsonga z'akola abali andye n'abantu be Woba nange twerabidde muzukuke twefubeko tuwona okwebba Ye bannange lwaki tetwewaayo ne tunoonyeza ddala obugagga buli obw'ensiwo Nabaze muno ndingidde buli alina w'atamaganyweza enkumbi enkumbi eyamba Omwoyo ne tulinda okolerwa ng'ensi ennebafu Bukyanga twenunula ebbanga olibala kiki kye wakoleredde ensi yo gy'olaba Batono gye mmanya bayinza okulaga abalala bali mu byakubba beetala Olw'amagendo ga wano agatajja kuwera mu Kampala gwe mulimu omukulu gwe ndaba buli muntu agera jana jo kunyaga teri muntu akolera mu kibuga ndaba sene simbye bando goba ipakanya fayo ndake okumanyiti ndaba nga nokusubula kulinga kuteba kate kumacaja nemmotoka olweggulu olwalwakitasego gwokuterutemba lindiro okukungula ebirime byosina bakuyita sebo nakwewojola nti omuntu akulusana atya nga atasoma so nga baana bantu twerimba obwosi bwe bugaga bwensi ziri ezakula woo banange twerabidde muzunguke twefubeko twona okwebba ye banange lwaki tetwewayo netunonyeza ddala obugaga buli obwensibo laba nze munonengedde buli alina watemaganyweza enkumbi enkumbi eyamba so kwagala ebiwedde n'omwebavu ekyo kyekireesa n'obumbi obungi wano olw'obugaga bwe tunoonya obwokwekkusa oli ajja n'abalwa omusaala gwaliko nga kizibu okola ku byendyana entambula asasule n'enyumba
omwana w'abaludiviya ndaba ekibiula kandyose n'ekusiŋŋaana niwubye ennyo gyokulungi lwaki lukyalabika so nnakuwa nnamba ya simu ya mundaye ekyamagesi gyajamya naye nnalinda n'otagikulwa manya olina ekiijo onsanze kati ŋŋenda ku mpewo nkulange wonna kituuke ya nabumpeke asudde n'eddalwa abamulaba omusaba ntaasi nakuwa ssente onkubira essimu lowooza ojjukira nti nno kaaliko etaano nali ntegese okuwa lukumi ekibi yalinzikiza njagala obeere mukazi mukulu teweegaana ompeereze ka bbalansi nze bwe njagala muwa n'ekkumi tegeka okuly ezange omanye abasajja tuli bagezi kati nkugeza obwesibwabo n'omwoyo okuwona akadeku okwata mu nsawo bale emitwalo ena mwaka endoozi nzikize
nyonyolobosaga byalabuto bifuula olwali kali katono nyontoze nga mmanyi olina ekigendererwa kale mazima bulijjo nnoonya kulabe tutongozewentegeka nga nkutadde mu basajja embooko nga mmanyi gyotegeera laboze nabirota ebyo kale siyinza kussa ssente kitegeere walugwa mu bbosi okufuna ekituufu gamba nkodi mukopi wabakuwadde nnyo nusu lukumi ekyali kimpa kudde kudda mu kyano bonsola eddaaka etaano mbadde n'endowooza ennyongera ekkumi kuba nnina ekizibu mwatukasimu bwensabye ebbalansi okubya ensonyi kindaze nti teweeyinza nalyoka nendwawo okuza obubaka kuba ku lwediyo ngizudde lukebe ne bw'oyita sheeka mbe mu mmisa kyoba weerabye ebbalansi
ebintu bya siringi lukiya nze nkunyola ezaaluno nzigenze wala n'okufuna obufunyi sente z'emmere olina okukazana z'olemedde ez'omudidi nnyabo batunguzaaki nga neewange baayuya nze n'okukuwa olukumi mmala kulaba nti olina otuliwa sidiibuuda nava ne ku bbiya nga nzisonda nenywera guno omwangungu kinyambye ennyo gazi y'ensawo ate mmwe munkuula so nnali ndokosa ekintu bakazi nga nzibwa nnyo naye mmwe ne munswamiriza oli ampiraka ateekenye ebbina era mbawo esseedi sikyateesa kati mbala bbiri kita mu bwangu ompeereze ka bbalansi mirimu gyammwe ginda bya nnaku mpeereza kange
kale obo bulera simano bima bachala bobo kwana bolukumi jebali obo liawo na heze kukuredye yange kuze watola sikanto yeno butera bangandu wade wichibijigiri ya kangabana akwa galafunati amanyi nga tota kasete wemima mkweba zizo butanywa pia kubanga tabula sirinji lukumi kubaka zera chikole abanyiri byote esonywe omuntu kwesabye mwa ulesonyi yego watulubyo kutemunsawo osimbuka wawe kubendoho mwezeri saa ya balansi ndote nokulaba omwami azisaba abalina magezi wakirizifa wama bachala necha chikola sisesemanze balansi simulina kale
Wangala masomoji wendi kwa uligwa Wangala masomoji wendi kwa uligwa Zendu kama saja owe bundu Kusapompo mkisa nilubara mkwatireko Mbele mpaji mkuse vya fi Weza wanarongo nesarongo Ajacha mweba rongo zara vana Abarongo mwemurongo sa Unongo saze waganye mpisewe vyangi Nemizi mwemizobu ze wafete mtu zimu uramu wavulenso vyeri avana Nirubari ya tuwera mbiobula musabu mbira vate mote vaje wange Ama yembe ya marwari nizigete mimuzuku kemwe mkwata mafumu nengabu Hei misambwa mumusakura musakuri renzize webiobu wangwa nenono Chachange buramu nirungu kuhudi nyongero buramu mpezewe miaka Chachaba mwe ya no mkuse wadiru Tula diru kumpese mubuma Chacha tungu kwa hika Jikirobu wa kisimu Uganda newiru Chacha katu wane mabala bebange mba kulupira Na boba kwa libibanja galisa Chacha nabusana kalira vana Sabondere na vana balieke wange Chacha naruimo muimilize wensenu Na imilira eri abagendo nyiga Chacha lubowa kwena nyini mpingu Chango siwa batunde vya fi Jaja chiwanuka wanulebye wala mpanulira ku simbi ensungu Jaja kawumpuli omusomesa wensenu kyangu osomesa abasudde byabwe Jaja mukasa kwagaba obweza nyongera obweza mirimu gyenkola Jaja namusinda nkusaba onzindire bannaddiini aboshye byaffe Bajajange bemanyire besimanyi munneyoleke nga nsobola okubamanya Ate mbasaba temumbola mumpabule mwebyo byenkola Wamako wole misi mweja munu
Uche mula mule
Uche no mula mule mbuka
Walala
Arenko wole misi mweja wangu
Uche mula mule
Uche no mula mule mbuka
Walala
Wamako wole mayembe ne mandwa
Uche mula mule
Uche no mula mule mbuka
Walala
Salongo narongo mwangu wemba ita
Uche mula mule
Uche no mula mule mbuka
Walala
Nduka bamwe yala Eliasa ninalia jakero liaba walabu Nefu meyantu masani Tiano nyeleza ya gendera kubiabali Hasani otise mulwa wano Chitekeza solo mulenza ike ndusu Muwarabu evi unyabi itashamimu Choka mweno kemutuma habana Muwarabu echikukuta chita jalia Musumba nesolanga mkatuma habana Muwarabu enkwara jitasumari Choka bafubu keno getwe wanisa Tapanta lewe yevela shoto Mipale nyipi zineno zetuwe nanika Joni biba vikoze sewa mukabu yonju Vikoko omobato ireti pepa Munange sala avela shpaku Omudu hapa kukagweba itasala Madina chivela chivuga Atesa ituni avela buto Natona tuma mwana linyali aluzungu Webuza chelite geze ye wavoy Sila banga mwana kabira linyazungu Bakabira gabikabia bu Sira vanga mchaina kupa mwana mboko Mulu achoyo kero mchaina na yomuganda ya galabizo umwana Mbuluasho yogero Uganda Enyambale ya fetu wajidi vyote Vita mwere ya mbana ni
mbana Emi kono jiva jaka visalo Chicho na genchera videko Kubange chivo nyavo nyugula mbuange Mpulira kwa gala Mame chisa gambi zanzo vuto kuchatela nezibia Kulira kwa gala kukasimanyi kwekiva ye mkwano wankolachi Banja barumizibwa baleke barume ateva natawa Kulicha nemba tulira nse nemba mumaka ateva limpitawa Tata nkoze nyo simanyi kwekiva Tata nko Tata nkoze nyo simanyi kwekiva Kulira wekudakira dali wange Chimuri change akasana kabere bidyo mulezi wange Chimuri change akasana kabere bidyo samu jali Kulwange kangume atenze na dawa Wabule chintu chenda vyeze tusoka kulwabo boina Panja vampala nilo mulezi wange na ye mama nesirika Balabanga chivaruma chinene na ya teze singa Panjinyaba karasamu ilananga bangea Watenga simutu wasimbi na ye mpulira mwagala Kati twafuka bamamba uli omumama wanaiye baleke balumwe bambi Chimuri change akasana kaberebere omulezi wange Chimuri change akasana kaberebere samu jali Chichanga kuko kutaba anga tetu tute wamu Mabanja watu kulisangera dala checho na angenchera viraku Ulavo butu tonero na wonga kwenda vanga vinje vitu burila Mabatu kutila fena tuko magane mulu njine mubi Obana unja galabambi chichechi kweko mumia Chichechi ya ukanyo ulamu wange okumpino kubo Obana onja gala tata, chichechi kweko mumia Chichechi ya ukanyo vula mugu wafe katekubuzemu Yona visaba busawa na petu sabe niyo bambi Na petu zale ya kana, bambi kaite kumama Eluta kaite kutata, kechira vocha fe bambi
Nange chagara nyo okufuna kumakana inya bebizibu byebingi Kansabe katonda mpe nga nange kwempakasa byonna ebyo katonda yayamba Kale kibeera kitya nga yingidde mu maka ng'erinnya limpitibwa lya mwami Beebe ekintu kye ndabye towanka wankanga ekyo kyokibeera kibitabu Oyina kulinda nnyo ate okumiikiriza okutuusa wendifunira ensimbi Wabula mwana muwala teweeraliikirira oyinza okulowooza tinnimbye Nese kubya kawuna kawolere taata omundabira nnyongeze But keep our love secretly kulaba bw'ebuulira bangi
Kuluma
mama era nange kyerabiddeko kyekyo
Kuluma
Kuluma
Kuluma Kuluma Kuluma Kuluma
zange kabira mutonga kwe mama eri aba batalina baluma
at Edmund Eddie on WhatsApp at 07-40-41-88-96. Let's connect on YouTube at Wakabisi Studios.